baphazamise, mbone baphazamise. Amfana ngeke, Nike boy. Ayi. Iphuthi masebunjena kanjalo kanjalo kanjalo. Nama bayamkhona. Ayi. Ama kamekeleni mike. Kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Nenjani? Ayi, kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo.
Kanjalo, 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 kanjalo
dedele mphethe izinji khelekethe zidli cut cut seshizinja wena fast fast nabomankini babheke zona zidli tep tep ithini nathi check and check yazang zoni namahim hey udedele mphethe izinji khelekethe
eqhubeka manje
zidli cut cut seshizinja wena fast fast nabomankini babheke zona zidli tep